Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mukanyaro ni ikiganiro muri isanga ku magara y'abantu turaza kuvuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amaso muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga mwese nkuko rero nabivuze mukanya uyu munsi turavuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amaso. Insanganyamatsiko igira iti duharanira ubuzima bwiza bw'amaso twivuza hakiri kare. Ubushize tuvuga ku buzima bw'amaso twari twatumiye umuryango The Fred Follows Foundation ufatanya na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda mu kurwanya indwara z'amaso cyane cyane izitera ubuhumyi. Uyu muryango ufite icyicaro cyawo ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Twaherukaga rero kuvuga ku buzima bw'amaso tuganira na Madame Eliane Ndererimana w'iyo Fondation Fred Follows ku itariki 28 y'ukwezi kwa gatandatu, ubwo yadusobanuriraga ko ikibazo cy'amaso ari icya kabiri mu bibazo bijyana abanyarwanda kwa muganga. Muri icyo kiganiro byagaragaye ko hari abantu benshi bivuza magendu bagakoresha ibyatsi kandi biri mu byateza ingaruka zikomeye ku maso harimo no guhuma burundu. Tukaba twizeye rero ko nyuma y'icyo kiganiro hari inama nyinshi mwakuyemo, cyakora twari twabijeje ko tuzabatumirira umuganga mukamubaza ibibazo bitandukanye by'uburwayi bw'amaso. Icyo kiganiro rero tuzakibategurira twabitayeho ntabwo tubatererana nkaba nagira ngo uyu munsi ariko twibande ku buzima bw'amaso ku isi tureba uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amaso. Twatumiye rero Dr. Muhire Karama David ni inzobere mu buvuzi bw'amaso akaba umuyobozi w'ishami rivura indwara z'amaso mu bitaro bikuru bya Ruhengeri. Nagira ngo tumwakire ku murongo wa telefone. Dr. Muhire muranyumva?
Yego ndabumva.
Muraho murakomeye?
Yego turaho.
Ikaze ku ijwi rya Amerika, mbashimiye cyane uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amaso uzaba ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 10 turimo. Nkabangira ngo ariko mbanze nibutse n'abatwumva ko baduhamagara mu kanya muri kiganiro bakaduha telefone zabo tukaza kubahamagara. Mbibutsa na telefone yacu ni 202-441-9931. Mwese rero ubwo mube hafi ya radio yanyu. Muganga Muhire, ni ibiki birimo nagira ngo mu gutangira mubanze mutubwire muri makeya uburwayi bw'amaso bwifashe gute muri rusange mu Rwanda, n'izihe ndwara z'amaso mukunze kubona mu gihugu?
Murakoze. Ndaza kwibanda cyane ku urwaye z'amaso tubona hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko mu bitaro byacu bya Ruhengeri Musanze. Urebye cyane biterwa n'imyaka y'umuntu, tuhereye wenda ku bana bato cyane, wenda kuva ku bana bakivuka kugeza wenda ku myaka 20, uburwayi bukunze kubona cyane ni uburwayi buterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ari byo twita conjunctivite allergique. ariko mu bantu bakuru kiganjemo uburwayi cyane cyane bishaza ari n'uburwayi ukunda kugaragara cyane ku muntu urengeje imyaka 40 butuma umuntu ahoma urebye n'ubundi burwayi umuntu abona mu bantu bakuru nabwo ni bwinshi cyane dukunda kubona hano tubona abantu bakuru barwaye wenda diyabete hakaba n'ibimenyetso bya diyabete mu maso hakaba umuntu ahoma hari n'uburwayi bwinshi cyane ariko wenda mu kindi kintu dukunda kubona cyane noneho mu bantu bakuze n'abana bato ni uburwayi dukunda kuvuza indorerwamo ubu butuma abandi umuntu atareba neza hafi cyangwa akaba atareba neza kure noneho wamuha indorerwamo ugakosora ikibazo afite ndumva ari ubwo burwayi akenshi tukuze guhura nabwo.
Ibi ubu burwayi butuma umuntu akoresha cyangwa se akenera indorerwamo bwo burwarwa na bose abana n'abakuru
cyane rwose n'abana batoya bishobora no kumubuza kujya kwiga neza kuko atareba neza ku kibaho cyangwa mu ikaye abantu bakuze nabo bakunze kuwurwara ndetse n'abari hagati iyo ni ibintu bitavuga ngo wenda byiganje cyane cyane mu bantu bakuze cyangwa abari hagati wenda bafite nk'imyaka hagati ya 20 na 40 cyangwa ngo abana bato hose rwose turabona ku buryo indorerwamo niyo mpamvu ushobora gusanga n'umwana muto azambaye ko bishobora ashobora kurwara ubwo burwayi bugakosorwa n'indorerwamo.
Ibi by'imihindagurikire y'ibihe abana bituma abana barwara ibyo mwavugaga bishobora gutuma umuntu azakenera indorerwamo cyangwa ni ibintu biza bigashira niba ari ihindagurika ni ibintu byiza buri igihe gitoya bigashira cyangwa ni ibintu bishobora kugumaho umuntu akazamuviramo uburwayi bukomeye bw'amaso.
Ibyo dukunze kubona mu by'ukuri ni ibintu iyo umuntu afata imiti iyo umuntu byamufashe cyane cyane mu bana bato amaso arahinduka agatukura akumva harimo nk'imisenyi akayakuba. Igituma rero umuntu ahuma no gukuba ariko iyo afata imiti kandi akayifatira igihe kandi akayifata neza bituma adakuba akajya muviramo guhuma. Hanyuma rero nyuma yaho ni ibintu umuntu iyo agenda akura agenda asiga ku buryo ntabwo ari ibintu bikunze kugaragara mu bantu barengeje imyaka 20. Ubwo rero icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo umuntu iyo abigize akiri muto bijya kugera mu myaka 20 akanabikira burundu ntakeneye n'imiti.
Murimo rero kwitegura uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amaso uzaba mu cyumweru gitaha kuwa 4 ku itariki ya 12. Murimo gukora ibiki, murawitegura gute kugira ngo uzabashe gutungana neza mugere ku ntego yo kubasha kwivuza umuntu akivuza amaso hakiri kare?
Nk'uko wabivuze insanganyamatsiko dufite muri uyu mwaka wa 2017 iravuga iti duharanira ubuzima bwiza bw'amaso twivuza hakiri kare. Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Rwanda Biomedical Center ndetse no mu ishami ry'indwara zitandura NCD and Communicable Diseases. Minisiteri y'ubuzima rero ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amaso bishyize hamwe bategura gahunda zijyanye n'uwo munsi. Izo gahunda rero navuga yuko zikubiyemo ibintu bibiri. Turategura muri kino cy'umweru ndetse byaranatangiye kuva ku itariki kugeza ku itariki 7 ari kino cy'umweru cyose turategura gusuzuma abantu tukanabavura amaso. Noneho by'umwihariko tukazareba ahantu hari abantu barwaye amashaza cyane cyane abarengeje imyaka 40 hakazakurwamo abantu barwaye amashaza byibuze 400 bakazabagwa kandi buri ntara ikazagira ahantu habagirwa abantu basuzumiwe muri iyo ntara. Wenda ntanze wenda nk'urugero iwacu hano muri Musanze abantu 100 tuzasanga bafite amashaza abazaba basuzumiwe mu bitaro hirya no hino bazaza hano tubabaje mu cyumweru gitaha guhera ku itariki 8 kugeza ku itariki 12. Mu zindi ntara nabwo wenda tuvuze wenda nko mu ntara y'Amajyepfo abantu bazabagirwa Kigeme aho ni muri Nyamagabe ku bitaro bya Kigeme. Hanyuma mu ntara y'Iburengerazuba ni ku bitaro bya Kibuye Karongi hanyuma uburasirazuba no kwitaro bya Kirehe mu karere ka Kirehe. Urumva rero ni gahunda yo kubaga abo bantu 400 tuzaba twasuzumye muri kino cy'umweru tugasanga bafite amashaza. Urebye ni gahunda yo gusuzuma no kuvura ndetse ikazanakurikizwaho na gahunda yo kubaga muri aho hantu navuze, ndetse tukarangiza dusoza umunsi mukuru kuri 12 dukora umunsi mukuru uzizihizwa. Ntituramenya aho tuzabizihiriza, ariko nihamenyekana abantu bazabimenyeshwa kugira ngo hagende hatangwe n'ubutumwa bwihariye bw'iki gikorwa.
Ye, abo muteganya muvuga 100 mu karere kanyu na abazaza babisuzumishije mbere, muzafata abaje mbere cyangwa ni kuki mufata uwo mubare 100? Nibo mushoboye kuba mwabaga?
Urebye niko nibo tuvuga bakiya bashoboka. Niba baza banarenze tuzareba ubushobozi dufite, kuko hari dufite n'abafatanyabikorwa muri iki gikorwa bavuze yuko tunabarengeje bashobora wenda no kuba batanga izindi nkunga zo gufasha abo bantu, ariko iki gikorwa byibuze tukaba twabagamo abantu batari munsi y'abo ngabo.
Icyo gikorwa mushobora kumuzagifatanya n'iriya fondasiyo twaganiriye ubushize, batubwiraga ko bafatanya na Minisiteri y'Ubuzima mu kwita ku buzima bw'amaso, iriya Fred Hollows Foundation.
Yego, the Fred Hollows Foundation urebye ni imwe muri foundation na bamwe mu bafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Ubuzima bakomeye cyane mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amaso, by'umwihariko wenda nka hano mu Ruhengeri. Baradufasha cyane, badufasha mu kudufasha kutubonera ibikoresho bigezweho, bakadufasha mu kugura imiti ivura cyangwa idufasha kubaga amaso, bakanadufasha no kujya no mu ntara yose, kuko dufite n'inshingano zo kuzajya tujya mu ntara tukajya gufasha na bagenzi bacu baba bafite ibibazo bibarenze baba bashaka ubufasha. Urumva rero, the Fred Hollows Foundation nini muri n'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye mu buvuzi bw'amaso mu Rwanda, bafatanya na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo dufashe kugeza ku baturage serivisi inoze kandi tuyibagezaho neza.
Ye, ikiganiro muri isanga nk'uko nabivuze dutangira, ni ikiganiro giha umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakabaza ibibazo cyangwa se bagatanga ibitekerezo. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Etienne. Uranyumva? Urahagana hehe? Irindi zina ryawe ni nde?
Nitwa Navuga Umugabo Etienne. Nerereye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burera.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndabanza kubashimira
murakoze
ibiganiro byiza mutugezaho Ijwi rya Amerika. Kandi ndabanza no gushimira abo batumirwa kuko badusobanuriye ku buryo bumvikana. Indwara z'amaso tujya tubona ko zigenda zirushaho kugaragara ku buryo bukomeye birenze uko byari biri mu minsi yashize, ndetse no kuzitaho mu kuzivuza biragaragara ko bikorwa na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bagendanye n'iby'ubuzima, ariko ikibazo mfite kimeze gisa. Ni uruhe ruhare rwa Minisiteri y'Ubuzima mu kwigisha abaturage ko hari indwara zimwe na zimwe ziterwa n'imirire idahwitse cyangwa n'ibyo kurya abantu baba bafashe bibatera izo ndwara z'amaso? Niki cyakorwa kugira ngo iyo mirire ibeho yatuma ayo maso abantu batayarwara? Murakoze.
Urakoze Etienne. Muganga Muhire, nagira ngo mumuhe igisubizo ku cyakorwa kugira ngo abantu barusheho kwirinda indwara z'amaso.
Mu by'ukuri abajije ati uruhe ruhare rwa Minisiteri, yewe mu by'ukuri ntabwo nkorera Minisiteri y'Ubuzima mu rwego rwo hejuru, yewe ndi umuganga hano mu bitaro bya Ruhengeri, wenda navuga mu byo twebwe dukora dufatanya na bagenzi bacu. Urumva abana batoya ibijyanye n'imirire akenshi byitabwaho n'abaganga bavura abana bato, bafite gahunda yihariye bakurikiza inafasha abana cyane cyane ku bijyanye n'imirire. Sinzi niba Etienne yagerageje yashakaga kuvuga wenda nk'abantu bafite indwara z'imirire mibi, n'ubwo hari gahunda nyinshi kandi ziri no muri gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima zifasha bene abo bana. ariko twebwe rero tubabonye nk'abantu badavura tukabona yuko ari icyo kibazo mu by'ukuri tugenda tugafatanya na bagenzi bacu bavura abo bana kugira ngo turebe umwanzuro twafata akenshi n'abantu baba baracikanywe n'izo gahunda za minisiteri y'ubuzima ngereranyije wenda n'imyaka itatu maze hano ndumva nta ndwara z'amaso maze kubona nyinshi zijyanye n'iyo mirire wenda akena ahantu atuye ashobora kuba yibona niba arakorana no mu buvuzi cyangwa yararwaje n'umuntu uyifite ariko numva ko ari ibintu bikunda kuboneka cyane yewe nicyo kintu numva nabivugaho
ye hari aho yaravuze ati uburwayi bw'amaso burarushaho kuboneka hasinzi ni umuntu yamora bivugaho iki umuntu yavuga ko ari uko basobanukiwe kujya kwivuza cyangwa se hari ikindi cyaba gituma nk'ubwo burwayi bwaba bwiyongera hari icyo mubivugaho
ubwo burwayi kuba bwiyongera no bitugaragariza yuko imbaraga minisiteri y'ubuzima ishyiraho imbaraga natwe dushyiraho nk'abaganga inzobere impuguke mu by'amaso cyangwa n'abadufasha bose kuko ukuntu ubuvuzi bw'amaso bwubatse mu Rwanda ni nk'urwego urwanda duhera hasi urwego rw'ibanze tugakoresha abajyanama b'ubuzima ndetse hari n'abantu bahuguwe mu bigo nderabuzima kandi nabo benshi cyane bagera mu 2,000 tukajya no mu bitaro byisumbuyeho n'ibitaro bikuru hose tugasanga n'inzobere zirimo ndumva ukuntu umubare ugenda wiyongeraho abantu bavura cyangwa bakangurira abantu nako abantu barushaho kumenya yuko n'ubufasha bashobora kumenya njye numva yuko ari ikintu cyiza twebwe tubona kuko niba abatugana ari benshi naho dushobora gufasha abantu benshi iyo rero nk'uko wabivuze abantu batangiye gusobanukirwa yuko ubufasha bashobora kubuhabwa cyane cyane ko wenda niba tutanabivuzeho no muri gahunda dufite muri uyu munsi mukuru turimo gutegura ni no gukangurira abantu tubibutsa yuko abantu bose bafite ikibazo cy'amaso 80% ni ibibazo bishobora kuvurwa bagakira ndumva natwe rwose dushobora kugerageza tukakoresha ijwi rya Amerika kugira ngo twibutse abarimo kutwumva yuko biramutse byiyongeye gutya natwe duhari dushobora gufatanya kugira ngo wenda iyo 80% abantu bose bashobora gufashwa bakaba bafashirizwa aho bikwiye kuko nk'uko wabivuze mu kiganiro mwagize ubushize bishoboke ko hari abantu bandi bazi yuko n'ubwo bufasha budahari bihuza mu kinyarwanda bakatugeraho bitinze bikanabaviramo no guhuma.
Ni inkuru nziza kuba abo 80% bashobora kuvurwa bagakira ndumva bishobora gufasha benshi wari warihebye cyangwa se wavugaga ati niyo nakwivuza amaso yanjye ashobora kudakira ubwo ndumva birema gatima. Reka twakire noneho na Thomas uranyumva?
Ndabumva.
Irindi ryawe ninde urahagana he?
Ndabishimiye ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Njye nagomba kubaza ikibazo kijyanye n'ingene ubu ikibazo cy'amaso gisigaye cyabaye ingorabahizi ku buryo umuntu ushobora guhura nk'umwana w'imyaka 3 bamutora amaso ugahura bimeze nka karunda se yararwaye na nyina ugahura n'abana bavuka bayafite. Nagomba mbaze yuko hari isano bifitaniye n'amaso n'akaronda ku maso yuko ari ibintu byaduka cyane ko byoba biva nko ku mirire mibi igena umuntu yofata icyo yofata kugira kumbura abana be ntibaje bagwara amaso. Ama ikindi nacyo hari aho ugenda kwa muganga bariko baragupima bakabanza kukubwira ngo banza ngo wipimishe inzoka, wipimishe malaria, wipimishe za mibe n'ibindi ngo kugira babone kugupima amaso. Naye byo bifitaniye isano n'inzoka zo mu nda mu gutora amaso ibibazo byonyine byari.
Urakoze. Yari yavuze ikintu indwara ya diabete ntabwo izo zindi yari yazivuzemo ubwo reka muhe umwanya gusubize. Dr. Muhire nimusubize Thomas.
Thomas ndayishimiye. Ikibazo cye ni nkaho harimo ibibazo bibiri. Icya mbere yabazaga ati indwara mu muryango ugasanga umubyeyi arayifite n'abana nawe bavukana. Mu by'ukuri hari indwara ziba ziri no mu muryango cyane cyane nka biriya twahereye tuvuga biriya bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere hari ibyo gusanga n'abana mu muryango bose bashobora kuba babirwaye, ubwo ni urugero rumwe. Hari n'izindi nyinshi. Icyo nshaka kuvuga ni uko hari indwara zishobora kuba mu muryango kandi z'amaso, kandi ugasanga umubyeyi arayirwaye akaba yanayi n'umwana we yayirwaye. Ibyo ni ibintu bikunze kugaragara mu buvuzi mu burwayi bwinshi. None rero ku bijyanye n'abana cyane cyane barwara amaso bakumva, ibyo ni ibintu ushobora gusubiramo yuko muri kano karere kacu barahari kandi ni benshi. Ibyo bintu ntibyakagombye gutuma umuntu ahuma, kubera ko iyo bivuwe neza umwana iyo akuze arakira. Ariko igituma umwana ahuma ngiye kubisubiramo nanabivuze kare ni ugukuba amaso, kandi iyo ushyiramo imiti neza ugakurikiza ibyo muganga aba yakubwiye kuyishyiramo n'igihe n'imiti ubwoko bwayo akanagukurikirana mu gihe urimo kuyishyiramo, ntabwo umwana ashobora guhuma ageza kuri iyo myaka 20 agakira bigashira. Ikindi kibazo yabajije rero ni kijyanye n'umuntu ujya kwa muganga bakamusaba ibindi bizamini. Mu by'ukuri umuganga afite uburenganzira bwo gusaba ibindi bizamini mu gihe abona yuko uburwayi bwawe bushobora kuba bw'amaso bwawe bushobora kuba bufitanye isano n'ubundi burwayi bushobora kuba bufitanye umubiri. Numva rwose ndetse anagitindaho ibyo bizamini birafasha, bikaba byafasha umuganga kuba yakuvura neza kandi bikwiye. Ikibaya ajyanye n'inzoka byo ntabwo mbizi neza, ariko uko wabivuze diabete hari igihe ugenda ugasaba umuntu isukari ugafata umuvuduko w'amaraso, hari ibizamini byinshi biba bikugaragariza uburwayi bushobora kuba bufite n'ingaruka ku maso. Ubwo rero nicyo kibazo cya kabiri niko namusubiza Toma.
None mu bijyanye n'imirire hari ibiryo abantu babwirwa kurya kugira ngo bafate neza ubuzima bw'amaso?
Cyane ni ibiryo byiganjemo cyane cyane vitamine ya A. Twe dukunda kubwira abarwayi bacu ko bagomba kurya karoti nyinshi cyane kuko ziranera cyane hano muri Musanze.
Reka twakire na Jean de Dieu. Jean de Dieu uranyumva?
Alo?
Yego turakumva.
Yego nashaka kubaza muganga.
Urahagana he?
Ndi mu Burundi Bujumbura. Nashaka kumubaza nti mbega nta mpanuro cyangwa naho inyigisho yoshobora guha abantu bamaze kugwa amaso bakajya ku muganga bakabapima bakamara n'abatanje bamenye uko ubo bufata. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, mbega nko mu Rwanda hagati mu gihugu cyangwa naho mu Burundi niwe dukunze kuvuga ngo nk'imiti y'Ikirundi niwe batarya imiti y'abazungu niho hari by'ukuri bushobora.
Ntabwo turimo kukumva neza Noa Jean de Dieu. Telefoni yawe imeze nabi, reka twongere tuguhamagare. Ura ahantu hatameze neza, reka twongere tuguhamagare. Reka twakire noneho Noa. Noa turakumva, uratwumva? Vuga cyane twumvikane, uri ahantu ariko naho hasakuza. Niko se reba ukuntu wajya ahantu hadasakuza cyane twumvikane. Noa ntabwo tukumva neza, reba uko wajya ahantu hameze neza.
Bagomba muhinga byijuze ibintu by'amaso koyo shaka kutubwira ibintu byoshobora gukinga abantu bagashobora gukira amaso burundu, ko niyo ngwara ikaze cyane ibintu babantu bashobora gufungura mu bintu byoshobora kuboneka mu birimo nko mubugwa ko muri ibihugu bya Afrika bikenye usanga abantu indwara y'amaso irababera cyaga cyane.
Yari amaze kutubwira ibintu birimo vitamine A harimo nka karoti. Nibyo yaramaze kuvuga Noa, sinzi niba wakurikiye. Yaramaze kuvuga ibiribwa birimo vitamine A harimo karoti. Telefoni yawe imeze nabi, reka dukomeze. Reka dukomeze mu kanya mbibutsa ko hari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, aho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho i Bujumbura mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Go. Go. Another man food is another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Ooh, God, go, bless you, bless, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, ooh, yeah. I go do my best, oh, yeah. Chop the way do and banga, ooh, yeah. But you don't start, oh. For the matata, slim daddy. I love my life, I love my life, I love my life. Yeah, yeah. Oh, mortal, I die. Yeah. Go, go. Rihanna, make you roll away, so. Yeah, go, do your own, make I do my own. Go, go. Them mama, them papa, I like them one to come. You know that I'm a biggie man. Kick harder than Jackie Chan. My money coming, biggie bands. Number one in your area. Don't play with me because your caro is my sister. Go, 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 show deal. Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga, aho tuvuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amaso. Umutumirwa wacu ni Dr. Muhire Karama David, akaba inzobere mu buvuzi bw'amaso, ni umuyobozi w'ishami rivura indwara z'amaso mu bitaro bikuru bya Ruhengeri. Nagira ngo twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakire Irakoze. Uranyumva? Irakoze, turi kumwe. Irakoze yaramaza kanya ategereje, sinzi niba telefone ye yacitse. Ariko ubwo twavugana nanone na Jean de Dieu wari waduhamagaye mu kanya telefone y'ikamera nabi. Nizere ko none imeze neza. Jean de Dieu, uranyumva? Nanone ko imeze nabi, turabigira gute?
Inovuga ishaka gukora ikirere kimeze neza.
Gerageza turebe yenda hari icyo twakuramo.
Kubaza ko atamiti y'ikirundi cyangwa naho ikinyarwanda ihari yo hagati mu bihugu batakoreje nk'iy'abazungu yashobora gufasha abanyagihugu kuvura ayo maso.
Yego. niko se urabaza muganga uramubaza imiti y'ikirundi cyangwa y'ikinyarwanda aho reka nza mu mwanya kubwira hari ikindi kibazo warufite
none nabaje muganga ni semahantu urashaka inyigisho bashaka abana
b'abana impanuro baha abantu bageze gute
kugwa amaso cyangwa batarayagwa uko nubwo kwifata
reka ikibazo cyawe kirasa nkaho cyumvikana gatoya ariko ubwo telefone yawe iracyameze nabi Dr. Muhire Jean de Dieu arabaza niba hari imiti y'ikirundi cyangwa ikinyarwanda umuntu yakoresha ku maso ubwo umwanya nuwanyu mugira icyo mumubwira hanyuma n'inama mwaha abantu batari barwara cyangwa se abarwaye kugira ngo babashe kubungabunga ubuzima bw'amaso
ego nivyo nyine murakoze
urakoze Jean de Dieu et docteur Muhire
vous êtes ta Jean de Dieu cyambere cyaje n'imiti y'ikirundi cyangwa y'ikinyarwanda mu byukuri twebwe ntayo dukoresha mu bitaro akenshi dukoresha imiti dufitiye icyizere cy'ubuziranenge kandi tuba twemerewe kwandika nk'abaganga ni nayo twandikira abarwayi bacu ko tuba dufite n'icyizere yuko yabakiza ariko yewe ubuhamya wenda namuha bujyanye n'imyaka itatu maze irenga nkorera mu bitaro nagiye mbona abantu benshi bagiye kwivuza mu kinyarwanda mu kirundi ntabwo nabaye Burundi namenye
nabo bivuza ngo abo bita kwa rumenyi nabo ni nka bamagendo
yego ariko abenshi baza ubona barashyizemo imiti yangirije amaso yabo akenshi banga no kubitwemerera ariko bayikoresheje nyuma wamubaza neza cyangwa abazi mu rwaza ukabona yo mu by'ukuri bakabona kubyemera ko tuba dukeneye no kumenya ayo makuru kugira ngo tumenye uko tuvura ayo mazi ibintu nibuka byanabaye no minsi yashize cyane ni uko hari n'igihe abana baza ababyeyi bamaze no kubabwira ntibabivuge kwa muganga nivuga ngo abantu mu by'ukuri baba bazi yuko iyo miti nubwo baba bagiye kuyikoresha ashobora kuba ari ikintu kibi ishobora kuba yarateye n'ayo mazi muri make igishamikiye kuri icyo kibazo cya Jean de Dieu navuga ni uko abantu bagomba kwirinda kujya kwivuza magendo nk'uko wabivuze cyangwa kwivuza mu kinyarwanda kuko twagiye tubona abantu benshi bahumye kubera ibyo ngibyo kuko nta n'imiti dufite twebwe tuvuga ngo ni iya kinyarwanda dusanzwe dutanga tuvura uburwayi bw'amaso ikindi kibazo yavuze ku nama cyangwa impanuro umuntu yatanga ni nyinshi ariko nk'uko insanganyamatsiko dufite muri uyu mwaka ni ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa turaharanira ubuzima bwiza bw'amaso tukivuza kare kugira ngo dukire impanuro nta yindi niyo Jean de Dieu namukangurira yuko mu gihe abonye umuntu urwaye amaso yamukangurira kujya kwivuza kare kuko twanavuze yuko n'impamvu nyinshi zitera uburwayi bw'amaso ari impamvu zishobora kuvurwa ugakira
ndumva byumvikana twakire na Reverien uranyumva
yego ndabumva cyane
irindi ryawe ninde urahagana he
da
irindi zina ryawe ninde urahagana he
Imana Reverien mba muri kamene Kiremba zoni Musasa Koline Ruhata
ikibazo cyawe
Ndi bado cyanze. Aba ndiko ndaraba mu mihingararo aho mbaye ku bintu bijyanye n'amato. Muranyumva?
Yego. Komeza.
Hariho inzu z'ingwara mfunze kubona aho mbaye ifatira mu nzu z'igiso rimwe. Igiso rirahuma hanyuma niho mwe ntiribona hanyuma umuntu akugoma yumva ikintu kimeze nk'umuzeyi nk'ikigegene umuntu uzeye mu jisho
ikintu kibabaza mu jisho cyangwa kibirenduramo
mu jisho usanga uvunda gutanga umengo ni ikintu k'ikigegene umuntu uzeye mu jisho kiguma gitemba nashaka kubaza ukuntu umuntu iyo ndwara iyo ari yo n'ukuntu umuntu yo ibora yo irandurana n'imiti ijahera
Icyo nakubwira Reverien nuko kuvura umuntu kuri telefone utamureba utazi icyo arwaye ntago byoroshye. Ariko ndamuha umwanya bagira ikintu yakubwira. Warivuje ni wowe cyangwa uwo muntu waba ufite icyo kibazo yaba yarivuje?
Ni mama wanjye yavuze icyo kibazo.
Yarivuje?
Ya araro ya rondere muti umuntu ze w'ikirundi. Ego yarashoboye kugira mitende.
Ashyizemo imiti y'ikirundi. Kuki atagiye kwa muganga se? Kandi muganga yaratubwiye mu kanya ko bo imiti bakoresha ari imiti bazi ko ifite ubuziranenge. Kuki mama wawe yahisemo kujya kwivuza agakoresha imiti y'ikirundi ntagiye mu baganga babyize babijijukiwe?
Yabaye kubura uburyo.
Yasanze amafaranga yo kwivuza amaso ari menshi?
Yakoresheje mu kirundi kubera uburyo yatinye uburyo kubera kwa muganga ari uburyo bwinshi cyane.
None yabiri kubwirwa n'iki ko uburyo ari bwinshi kandi atagezeyo?
Kubera ubukene.
Tubabarire, telefoni yawe iracitse ntabwo tubashije gukomeza kuvugana. Ariko nagira ngo Dr. Muhire mubanze mugire icyo muvuga kuri iki kibazo cya Reverie.
Icyo kibazo kiragoye cyane cyane ko umuntu aba atarimo kureba umurwayi. Inama nagira Reverie ni uko yareba umuganga inzobere z'amaso zimuri hafi akagenda agasuzuma neza maze bakamugira n'inama. Hari indwara zimwe ziba zituma umuntu ahuma ariko zishobora kuvurwa zigakira. Nagira amahirwe agasanga rimwe muri izo hari icyizere yuko yakira. Ariko n'abaganga basuzuma kandi babyigiye babizi bazamugira inama nibasanga arimo zitashobora gukira hanyuma amenye aho umukecuru we ahagaze aho kugira ngo yicare amwicarane wenda ari n'ibintu bishobora kuvurwa bigakira. Ye niyo nama namugira.
Cyane cyane niba atinya no kujya kwa muganga kuko aravuga ngo kwa muganga birahenze kandi atarigeze ajyayo, yenda akaba yashakisha n'ubufasha kugira ngo arebe bitewe n'icyiciro arimo. Sinzi uko babiteganya mu Burundi, ariko yenda hari uburyo yabona ubufasha akabasha kwivuzaho kugira ngo bizamuviremo guhuma. Noneho twakire na Leo uranyumva?
Munyamakuru ndabaramukije ndaba muri studio z'ishwi rya Amerika mundamukize n'umutumire.
Ikomera cyane twese turakumva.
Ego nabyo ndamwumva nashaka cyane cyane mbaza akabazo gatoyi uwo mutumire kubiri kwizi ndwara zifata amaso kuko amaso igisho n'igihimba kimwe mu cy'umubiri w'umuntu mugabo gikunze kwibasirwa n'indwara. Nagwanda mubaze n'igihe ijisho ushobora gusanga umuntu agwaye amaso cyane cyane bakunze kwita amaso asanzwe ajya azana uburyarira ubwaba ayo maso akayagwara nk'igihe kirekire ugasanga byashyitse iki gihemba kirabura kiri mu maso hajemo akandi gahimba kera ukasa mbega iyo ndwara irashoboka kuvugwa mbe bayitanga iki? Aba nk'iyo umugwayi ayigwaye yo kwihutira iki imbere y'uko ashobora gusanga akize ingorane zo guhuma? Niyumvira yuko ntashidikanya yuko umuoftalmologa aza kumpa ibereye. Murakoze ngaho ku kigo cy'Amerika.
Ye urakoze rero nawe kubaza ku buryo abantu bashobora gusobanukirwa n'ibi by'indwara z'amaso. Ariko aka kabazo kawe ubajije nk'uko twari tubivuze mu kanya, kuvura umuntu utamureba ntabwo ari ikintu cyoroshye. Nagira ngo niba ukiri ku murongo wa telefone utubwire waba warivuje cyangwa se umuntu uvuga yarivuje. Leo yavuye ku murongo wa telefone najya ngo mubaze. Ariko muganga Muhire hari ikintu mwabivugaho mbere yuko dukomeza?
Yego, nkurikije ikibazo cya Leo uko giteye, hari ikintu wenda navuga kubera ko ngereranyije n'ibigereranyo tuba dufite by'abarwayi n'uburwayi bw'amaso bukunda kugaragara. Yavuze ati ni umuntu ngo ugira akantu kera mu ijisho. Ako kantu niba ari umuntu ukuze urengeje imyaka 40 warebaga neza akagenda abona ibintu bimeze nk'ibihu noneho nyuma yaho umurebye akabonamo akantu nk'ako k'umweru cyane cyane bigomba no gufata amaso yombi mu bantu bakuze ibyo numva bijya gusa nk'imishaza urumva rero niba bigaye ari ishaza bakamusuzuma neza bagasanga ari byo amahirwe menshi ni uko yavurwa agakira ariko ibintu bishobora gufata mu jisho bigatuma habamo akantu k'agahu k'umweru ni byinshi ariko ibikunda kugaragara cyane ni ishaza ishaza rero ni ishaza ni ukuvuga ngo hari ingatire y'ijisho ubundi iba ibonerana nk'ikirahure kibonerana noneho uko umuntu agenda akura hagenda hazamo igihe buhoro noneho umuntu akazajya areba ibintu bimeze nk'ibihu cyangwa ibintu bimeze nk'imyotsi kugeza igihe iyo icyo gihe kibaye kinini mu jisho kugeza igihe umuntu ahuma noneho umurebye akabonamo aho hagati mu mboni hahindutse umweru ibyo rero ni ibintu umuntu avurwa agakira ni nabyo nakubwiye dufite gahunda yo kubaga abantu 400 ni abo ngabo bafite icyo kibazo kandi biravurwa bigakira rero namugira inama nk'iyo nagiriye reverie nawe wari ufite ikibazo kijya gusa n'icyo cy'umuntu utaragiye kwa muganga kandi ushaka igisubizo aka kanya igize nuko bareba umuganga akabareba neza akabasuzuma akaba yanabagira n'inama muri ku kibazo cya leho cyo basanze ari n'ishaza ni ibintu bivurwa umuntu agakira
indwara zivurwa cyangwa se zibagwa ni iryo shaza gusa
oya mu buvuzi bw'amaso hari uburwayi bwinshi cyane buvurwa hakoreshejwe kubagwa ariko cyane cyane ukunda kubaga amashaza impamvu nta yindi ni uko ni nabo burwayi dusanga mu bantu barwaye amaso cyane kuko nabikubwiye no mu Rwanda igereranyo dufite zo muri 2015 abantu benshi bahumye bahumishijwe n'ishaza mu kigero cya 54% ku ijana ni ukuvuga ngo niba ufasha abantu icumi bahumye hafi batandatu bose ni ishaza riba ryarabiteye urumva rero no kuba turivura kuribona kenshi tukanaribaga ni kimwe mu bintu tubaga cyane ariko hari n'ibindi tubaga nk'umuganga w'amaso wese ashobora kubaga n'ubundi burwayi ariko ishaza byo biza ku isonga
urakoze cyane radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Dieudonné uranyumva Dieudonné Dieudonné turi kumwe
Hello?
Yego turakumva.
Yego cyane.
Ni irindi ryawe nindi urahagana he?
Hari Imana. Hari Imana.
Shira umutima hamwe utuze ndumva urimo usa nk'umuntu urimo kugenda wihuta. Tubaje kumvikana.
Yego cyane. Akwato sise.
Yego.
Mwatubwiye cy'amaso nuva mu kijemwe n'itanye n'abiyabetse. Ndiye amatsi kumuntu bashaka kumuvura asanzwe afite diabete kandi afite n'iyo ndwara y'amaso ko bashaka kumuvura amaso agakira
umuntu usanzwe afite diabete akarwara amaso niba ashobora kuvurwa agakira
murage ni umudiabetike asanzwe afite n'iyo ndwara y'amaso
warivuje wagerageje kwivuza amaso
nagiye kwivuza amaso njya nka buri mwaka nivuza ariko byarase amaso aguma mbere ikibazo nashaka rero kumusaba n'inama yangira ku cyo kibazo sisi
yebo bugumye hafi noneho muretse kugenda hanyuma uko tumuha umwanya kubwira Dr. Muhire musubize Dieudonné
yego ku kibazo cya Dieudonné kijyanye na diyabete n'amaso diyabete ikunda gufata n'amaso umuntu akaba yanahuma reka duhere wenda ku ikintu umuntu yakora mbere y'uko wenda afatwa noneho akarwara bikamuviramo wenda no guhuma cyangwa nanasubiza ndaza no gusubiza icyo kibazo kuvuga ngo iravurwa wenda umuntu akongera agakira diyabete ubwayo ni uburwayi buba buri mu mubiri bufata mu jisho bukangiriza inyuma y'ijisho bukaba bwanangiriza n'ingasire y'ijisho umuntu akaba yanarwara n'ishaza mu byukuri iyo twiga diabete n'ijisho bavuga ko diabete ishobora kwangiriza ijisho urihereye imbere ukarigeza inyuma ariko ikintu gikunda gufata abantu bafite diabete gishobora gutuma bahuma niyo n'inyuma mu jisho n'indi bayijisho naho hatangiye kwangirizwa na diabete ubwo rero umuntu aba akwiriye kwirinda kugira ngo atagera kuri urwo rwego niyo mpamvu abantu bose barwaye diabete nibuze n'abantu bakuze baba barwaye diabete rimwe mu mwaka bakwiriye kujya kwisuzumisha iyo ni inama ya mbere kugira ngo atagera kuri rwa rwego ruvuga ngo yatangiye gufata ijisho muganga ataragira icyo amumariza none rero tuvuge yuko noneho aje kwisuzumisha yamaze gufata ijisho yamaze no gutakaza kubona wenda asigajemo akantu gakeya hari nabyo nkeka wenda Jean de Dieu ashobora kuba yashaka kugisha inama kuko umuntu utarahuma neza ntabwo yaba ahangayikishijwe na diabete ariko yibuke yuko agomba kwisuzumisha buri gihe wa undi rero warwaye biterwa noneho n'icyo arwaye niba arwaye ishaza rishobora kuvamo akongera akabona ariko niba mu ndiba y'ijisho harangiritse mu by'ukuri iyo tuvura diabete tuba dushaka ko agumana agumana kubona yari afite muri ako kanya bitakomeza kuba bibi bitakomeza adakomeza guhuma cyane urumva rero nabwo kwivuza aba ari ingenzi kugira ngo udahuma burundu ariko ibyo watakaje iyo indi bayishyu amaze kwangirika ushobora kongera kubona neza urumva rero hari uburyo bwinshi butewe naho n'uko ijisho ryafashwe naho bigeze ariko byiza ni uko umuntu yirinda kugera ahandi adashobora gusubira inyuma ngo yongere arebe neza akabifatirana hakiri kare noneho bikanavurwa neza kugira ngo atarushaho gutakaza kubona nagiye mbona abantu benshi barwaye diabete bahumye kubera gutinda kwivuza kuko nagiye mbona na bakeya ubona bayivuza neza kandi ku gihe kandi bagira ingaruka ya diabete mu jisho kubera bubahiriza ibyo abaganga ba diabete bababwira babavura diabete n'abaganga b'amaso bagahora bajya kubareba kugira ngo barebe niba nta bimenyetso bya diabete biri mu maso ndumva ari uko nabibona.
Dieudonne wari ukiri ku murongo wa telefone hari urumva wasobanukiwe neza
murakoze inama nziza murakoze kandi turashima iki kiganiro cy'ubuzima mwashyizeho murakoze cyane
urakoze nawe twakire na Gilbert Zibe ranyumva.
Ndabumva cyane.
Irindi ryawe ni ndura hagana he?
Ni twana yonzi majiriberi nkabandi mu gisagara cha Bujumbura. Ego nanjye nti tubazo nka tubiri. Ni kuri iki kijanye n'umuntu agwaye asanzwe agwaye iperetansiyo yaciye agira ubugwara bwo guhuma. Nka ya muganga ariko arabivuga ugaho sinashoboye kubitahura neza ariko arabivuga urwaye diabete ko amaso ashobora guca ahuma iyindi inama bamubwira kugira ngo ntibibandanye kuko ndafite umugenzi arwaye mugabo yaciye ahuma ubu aciye no ku muntu ntamubona hama ikindi kigira kabiri
uravuga diabete cyangwa hypertension
ni kuvuga ni diabete arwaye diabete hama ikigira kabiri munze kubona iyi ngwara ni ingwara ibabaje abantu benshi ku isi cyane nka mu bihugu bya Afrika buseruko abantu benshi bafite amikoro make birabagora kugira ngo bivuze nta shirahamwe cyane isosiyete nimwe ishobora kuba yofasha abantu banikora kugira ngo bikunde ko bashobora kwivuza murakoze
urakoze Gilbert Dr. Muhire nagira ngo mbaho umwanya musubize Gilbert niyo nzima
yego ku kibazo cya Gilbert Niyonzima nkuko twari tubivuze mu kanya ku bijyanye na diabete hypertension na diabete ni ibintu bikunze kujyanirana mu murwayi ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu arwaye diabete akunda no kugirana hypertension nagiye mbona abarwayi benshi bafite byombi kandi byombi bishobora kwangiriza indiba y'ijisho icyo rero namugiraho inama ku bijyanye no guhuma nk'uko yavuze ati hari umuntu w'umugenzi wanjye cyangwa inshuti yanjye nzi yahumye kandi yararwaye diabete ibi bintu iyo uburwayi iyo bufatiranye kandi ari bwombi no kuba bwahumisha umuntu nabwo biba bifite ubukana cyane cyane kuruta wenda umuntu urwaye diabete yonyine cyangwa hypertension yonyine numvise avuga hypertension ubundi arongera avuga diabete
yagarutse avuga diabete none muramubwira ko byombi bishobora gutera ikibazo cy'amaso
byose bitera ikibazo cy'amaso cyatuma umuntu ahoma ariko inama tugira abantu barwaye diabete na hypertension ni uko ari diabete ari hypertension byose bigomba kuba biri mu rugero rwemewe rudashobora gutuma bigira inda ibituma abantu bahuma ni uko hypertension iba yarazamutse umuntu ntiyivuze neza diabete nayo ntaho irafite isukari igahora ihindagurika mu mubiri kubera ko badafata n'imiti neza ibyo rero niyo bituma n'ingaruka zigaragara mu maso kandi iyo ngaruka zagaragaye mu maso mu by'ukuri n'ahandi hose mu mubiri haba hari ingaruka za diabete cyangwa za hypertension navuga ku mutima mu mpyiko urumva umuntu wamaze kugaragarwamo diabete mu maso biba bikwereka yuko n'ahandi mu mubiri biba bimeze nabi ntabwo umuntu yari agomba gutegereza ngo agere kuri urwo rwego
kwivuza hakiri kare nk'uko mwabivugaga
kwivuza hakiri kare yego noneho ku kibazo cy'icya kabiri sinzi mu Burundi ariko hano mu Rwanda hari abantu b'abafatanyabikorwa bafatanya na Minisiteri y'Ubuzima bagerageza gufasha abantu ariko sinzi niba bafasha abantu barwaye diabete gusa cyangwa mu bintu by'amaso kubera mu Rwanda dufite n'ubwishingizi bufasha bene abo bantu ngira ngo n'ibintu by'abafatanyabikorwa baza kubafasha cyane cyane byaragabanutse sinzi rero mu Burundi niba nta nama njyewe mfite yihariye namugira ariko ndabizi ibigo nk'ibyo biba bihari ahantu hose icyo yakora yakwegera we na Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi akaba yasobanuza wenda niba hari ahantu yabona ubwo bufasha
ubwo twakwibutsa ko iyi ndwara ya hypertension yavugaga ari umuvuduko munini w'amaraso reka twakire na Isaie uranyumva Isaie
ndabumva
irindi zina ryawe ni irihe urahagana hehe
Isaie ni Desire
ego urahagana hehe kibazo cyawe
nashaka kubaza umukire nta bishika ugasanga indwara z'amaso ibaye ndende igatera uruhumbanye nuko abaganga bakuvuye nabi ugasanga bakuvuye nabi ugasanga bamwo ikware ikaba ndende ugahuma
kuki utekereza ko abaganga bakuvura nabi ntushyira uruhare ku murwayi waba yenda yatinze kwivuza cyangwa yafashe imiti nabi
dusanga abantu usanga bagira ingorane bavuwe n'abaganga benshi ugasanga umwe yakuvuye nabi agasanga
biba byatewe n'icyo ubwo kugira ngo avurwe na benshi
n'igihe usanga baramuguhaye amarori atari ugasanga niyo yakugira ingaruka mbi bikakubwiramo indwara ikaba ndende urabibona kenshi
uratekereza ko ikibazo cyawe urashaka kubaza niba hari ingaruka zishobora kuba umuntu yavuwe nabi cyangwa yafashe imiti nabi
yego
urakoze Dr. Muhire hari icyo mwavuga kuri iki kibazo cya Desire
ikibazo cya Desire ndumva biterwa n'ukuntu umuntu abyumva cyangwa n'uwamuvuye bikunda gutera impaka no muri bagenzi bacu ese kuvurwa byemewe biba bigomba gukorwa gute umurwayi rero sinzi niba afite ubushobozi bwo kumenya yuko yavuwe neza cyane cyane ko atari n'inzobere mu maso ariko tuvuge hagati y'abantu bakorana bo byo birashoboka kuko haba hari twebwe nko mu buvuzi bw'amaso dufite ibyo bita porotokoli dukurikiza tukavuga kuti uburwayi bunubu buvurwa gutya urumva rero icyo ni igipimo cyo kumenya niba wavuwe neza cyangwa wavuwe nabi ubwo rero sinzi Desire wenda wasanga ari umuganga bibaho malpractice zibaho ariko iyo mufite ibintu mugenderaho ndumva ibyo bintu aribyo biturinda kuba muri hagati yacu twebwe nk'abaganga kuba twakwirinda kuvura umuntu nabi kubera tuba dufite standard tugenderaho cyangwa uburyo tuvura ku bijyanye rero na
n'indorerwamo
wenda ngo batanga
komeza
ngo abantu batanga ngo amarori ariyo wenda twita amataratara cyangwa amadarubindi ngo umuntu bikamurwaza kurushaho, numva rwose Desire ibyo nta mari mpungenge yuko ntabwo bibaho. Mu myaka maze ndimo kuvura amaso nta muntu nawe nabona. Iyo umuntu agiye gusuzuma urwaye amaso avurwa n'amataratara akayaguha cyangwa amarori nk'uko yabivuze, haba hari icyo akungura mu kubona. Kandi ni ibintu baza umurwayi ukamushyiramo ikirahure ukamubwira uti ndetse kiragufasha kureba neza, yavuga ati yego, ukamubwira uti rero ubwo nkwandikiye amataratara kuko ndabona yuko bigufasha kureba neza. Ni nk'ibisubizo baza umurwayi agasubiza nawe abyibonera. Kuba rero amataratara cyangwa amarori yagutera ubundi burwayi mumara impungenge zose bitavaho, sinzi niba hari n'aho yabibonye, ariko ntabwo ari ibintu bibaho rwose.
Cyangwa ashobora kuba avuga ko bamwe batinda nko kongera kwisuzumisha hanyuma amaso akaba yarahindutse mu buryo bwo kubona, nubwo yambara amataratara, ayo mataratara akaba ntacyo akimufashaho noneho ubwo bikamutera umutwe.
Ibyo nabyo bibayeho n'ubuvuga ngo reka mubwire wenda Desire, iyo umuntu bamuhaye amataratara marori buri myaka ibiri aba akwiriye kugenda kongera kwisuzumisha kuko haba hari impinduka zishobora kuba muri iyo myaka ibiri. Iyo urengeje imyaka ibiri ukabona utakireba, wa mugani hari igihe bakeka yuko ari ayo mataratara atuma cyangwa ayo marori atuma batareba, kandi ari amaso aba yarahindutse, ayo mataratara ntabashije kubafasha. Urumva rero imyaka ibiri ukagenda uko umuntu akongera akagenda akisuzumisha bakareba niba koko akimufasha cyangwa bakamuyamuhindura, kenshi usanga hari ibintu ugomba guhinduraho bikeya kugira ngo umuntu arusheho kureba neza, cyangwa wasanga harimo n'ubundi burwayi ukaba wanabuvura kugira ngo umuntu arusheho kureba neza.
None ndabona tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Nk'uko twabivuze dutangira ikiganiro, ni ikiganiro ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amaso, kandi insanganyamatsiko ikaba ivuga iti duharanire ubuzima bwiza bw'amaso twivuza hakiri kare. Nagira ngo mu gihe dusigaranye gitoya mube mwagira n'inama abantu ku kintu mbese bakora muri iki gihe hitegurwa uwo munsi cyangwa se no ku munsi nyirizina.
Yego, murakoze. Ubutumwa wenda natanga ni kugira ngo abantu bazitabire icyo gikorwa ari benshi. Ikintu wenda tutavuze ni uko abazabagwa bose bazabagirwa ubuntu.
Ni byiza.
Ni ukuvuga ngo abazaza bose bazabagirwa ubuntu, kubera ko hari abafatanyabikorwa batanze ibikoresho byose bishobora gukoreshwa mu kubaga abo bantu 800. Icyo ni igikorwa cyiza, urumva rero gucikanwa. Hari n'abajya baza ntibabage kubera ko nta mikoro. Urumva rero abarimo kutwumva no kumva ibihugu bya Amerika bafite amashaza bihutire kwegera ibitaro bibegereye. Hari amatangazo arimo gucicikana hirya no hino aganisha kuri icyo gikorwa, ari ukwisuzumisha bisuzumishe, ari n'abafite amashaza cyane cyane nabo bazitabira iki gikorwa kugira ngo bashyirwe ku rutonde rw'abazabagwa, kuko kubagwa ari ubuntu. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere ntanga. Umwanya nk'uyu nawo ni umwanya mwiza wo gutanga ubutumwa ku bandi bantu badufasha mu guharanira ubuzima bwiza bw'amaso no gufasha abantu kwivuza kare kugira ngo abantu bivuze bakire. Uvuga ngo ari mu rwego inzego zikuru wenda kongera ingengo y'imari yagenewe ubuvuzi bw'amaso kugira ngo natwe tubone uko dukora akazi kacu neza kandi bikwiye, basanzwe babikora ariko bazatwongerereho n'ingengo y'imari mu by'amaso kugira ngo dukomeze kuvura Abanyarwanda kandi neza. Ikindi ni ukongera n'inzobere mu buvuzi bw'amaso, kuko twagiye dusanga yuko ahantu hose ari inzobere n'ubuvuzi bugenda neza, inzobere nyinshi. Kandi nagiye mbona abantu benshi batishoboye, ukabona abantu benshi bagiye babikomozaho bavuga bati amikoro makeya mu Burundi, natwe hano hari abantu bafite amikoro makeya bakaba banafashwa no koroherezwa serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, kuko biba bigaragara nk'aho ari imbogamizi kugira ngo batugane tubashe no kubafasha. Hanyuma rero ndarangiza mvuga wenda mu nzego zose z'ubuvuzi
amasegonda make
kwitabira ubuvuzi bw'amaso kandi dukomeze
guteza imbere ubuvuzi bw'amaso, kwivuza kare nko gusangana n'amatsiko twabivuzeho kenshi twanabigarutseho bavugaga.
Ndabashimiye cyane rwose Dr. Muhire Karama David, umuyobozi n'inzobere mu buvuzi bw'amaso, akaba n'umuyobozi w'ishami rivura indwara z'amaso mu bitaro bikuru bya Ruhengeri. Mbashimiye cyane rwose ikiganiro tugiranye, nkabashimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Zuberi na Fasil, kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Mwese mugire ubuzima buzira umuze, mwari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika.